kwa sali. Hey, na kuwaza waza baby, uwe karibu hata uwe mbali, wanakuwaza waza baby, wanakuwaza waza dale, na kuwaza waza waza wewe, penzi lako tamu kuliko sali.
Kimoja nataka ujue boo, tukitu kimoja we are one or two. Yes, hali yako hali yangu pia, soka unaniwaza na kuwaza pia. Love sio hamsa hamsa, love mia kwa mia, wendo nusi yangu sasa kwako nishe kwa mia. Na kuwaza kila siku saa dakika na sekunde, bishane meza ma weke mwana na kukunde. Najona wanda wana waza nini, mazuri kibao unajia yani. Na waza future life ni na mipango mikuu, na we my future wife ni ube kwa Mungu tu. Yo,
I be thinking about you, 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 even when you're far away, you always on my mind, take the pain away. I be thinking about you, 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 you always on my mind, baby, you take the pain away.
Baby, I'm thinking of you, every time you make me falling for you.
It's Super Green on the beat.